only you. Oh my God, only you that I want. I believe in you, my God. You are my desire. Only you ninakuita yawe, the lover of my life. Unayajibu maombi, Holy Ghost fire. Uliye mwamba wa wokovu wangu. Oh my Lord, what I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Only you, ninayekuamini. Only you, nikisikia jina lako natetemeka. Yesu we, natetemeka. Ona hata milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa yakisikia jina lako yanatetemeka. Kuogopa Yesu we, only you. Wananita majina mengi, ila we unanita mwanao. Hata iweje we uko na mimi, hujawaika upande wao. Tumaini langu latoka kwako. Niende kwa nani msaada wangu? Ni wewe. What I need is you. Sina mwingine. What I want is you. Hata mara nyingine. Only you, only you. Ninayekuamini. Only you, only you. Nikisikia jina lako natetemeka. Natetemeka. Ona hata milima nayo inatetemeka. Hata magonjwa yakisikia jina lako yanatetemeka. Ndio maana nakuogopa Yesu. Only you. Oh my God, only you that I want. Yeah.